maro chadi did I?
Can you for chadi?
Yeah, I type Pandora Simon Pochin Abaka.
Good for you, no one not for Bundina, the job born gunned it.
Sara wakati ni exam
wa Diaz Music
Zed Music Africa.com
Nishi Nangaoga number one.
Hello
Nagantoba ulubungo kina ansa kaya nisha
Brisha mkwata bagai Gadilanda paku joba mabumfu wa vikula bahai Zoli ilo tudenya aini
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Nani nishive Nani C nangula ni D
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Boy na ine kaya Nani C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D
Fiaya ansa nishani Boo dit pushani Nafkosa kunomani Chapala kwati manai Fist kweshin ya disti Umuti mana cha twisti Njepushi na tike festi Anangu kutuwa nilisti Fiosha na wali stake Bezo kupenda mamaki Kupasa exam nilaki Nalikeji nkwete ni fake Ndoresha ubino na femu Bezo kusheta mapeni Pasa alara na geni Nafpena kuno beni Uwe,
Ela.
Uwe,
Nishi
Nangaoga number one.
Hello
Nagantoba ulubungo kina ansa kaya nishani
Brisha mkwata bagai Gadilanda paku joba mabumfu wa vikula bahai Zoli ilo tudenya aini
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Nani nishive Nani C nangula ni D
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Boy, na ine kaya Nani C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D Problem for tu level nga mwari fe bizu kudemba manimbo Kusira no kutweka tu 4-7 those days money mene na mapindo Mwaleita na chituji na pao na kadimu kwa chini roli na bingo Mwarite mene sana ni feel ya iPhone kula kupa na masimbo Say punda kwa na lelo start
Ama na don't buy this shit feel it hard
Nizo bushaba sabadi fundira pa detention
You had money but you failed to pay attention
Okay please inja fako kusita mention
Vika pupandola waska question
Tani mwenda na badia basa pa matushoni
Nalileka tapawa na relation
Exam ya ne inapekanya The blank ina inenga kanya Iwan boba tibanga kanya mano ya likuno brain kusakanya
Uwe
Ela
Uwe
Nishi
Nangaoga number one.
Hello
Nagantoba ulubungo kina ansa kaya nishani
Brisha mkwata bagai Gadilanda paku joba mabumfu wa vikula bahai Zoli ilo tudenya aini
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Nani nishive Nani C nangula ni D
Ansa nishani Ni A nangula ni B
Boy na ine kaya Nani C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D
Ni A nangula ni B
Ni C nangula ni D
Fox Luala Meet money TJ Flex Big Boss Just Cut Need Kit Boss Piz H Niz Sai Niggas Nat K As K 12K 5 Nigga J Kadaba Go Albino Nation CMP
ZMusicAfrica.com